nobody been
done. Zlouder.com.
What is in the villa? In the parents on the house. My parents on the bala. Benzo cheza ati jalo china men. It's like it's in kuma peto. So beta iwe uzi pangile. Ikako iwe uzi mangile. No iketa apa nilim highway. Ipushinga apa nilim highway. Apa nilim highway. Pati chalo chingala wana ndevu. So ufunika kushansha. Nikucheze usakabele montu. Be with the goose kuku anabako. Never die young. I'll never die young. Nipushinga ine nitilukusha. Mulivija ine viva nani uza. Apa nilim highway. Nipushinga apa nilim highway. Sini koneka apa nilim highway. Never die young apa nilim highway. Apa nilim highway. Nipushinga apa nilim highway. Sini koneka apa nilim highway. Never die young apa nilim highway. Apa nilim highway. Apa nilim highway. Never die young, apa nilim highway. basi Febenzo kamba fezonge na otherwise Mau ya mkulu siya kwela fancy You are lucky iwe uli na bafyashi Kupenda kweta choka tiku uze ni kutari Pano basi iwe siku vala chema tai For real, umuzive we mzako Pano pacha loba balansi ni kumunzako Nika kamba so Sina kambe kwa mbele mzako Work hard my son Pese we vago Yeah, slow slow Ine ni pushing Guli vija ine feba na ni uza My dream yanga mkala na kachuma Nika enze kukanga kapima Apa nili highway Ni pushing Apa nili highway Ichuma kuchipeza let me tell it's easy Lolo natingani ya magazi Usiku ungoliza makazi Zibanzako barikone uzingulu kamu mfinzi Munyumba ili yako kangi wana kukona Twin twin ni vichani niliromba Nikufunze ni vichani feuyo Pasikuti munange na jobu kufiromba Yo, Chris Lee, the king Banabali pemnya
ZLouder.com